ntanga zimanye omuwalono wabasi mutufu mute kubanda zize banga pamvu mulimpulira ntende wali twafu jokukowa bwabanga nsinkanyeko sanyu lyandaga andaga munnange nte byange byaliko naye nga bwe mbalirira mu ebbanga ndaba ennaku zigenda mu ssatu alabika nnimba nz'omuwala mmutambulira nti ennaku kazibe bbiri ng'era kyabiwanvu yamba ŋŋenda mmuta yadde mmwagala naye ate nkoyi nkwana ntaleera ate n'akigezaako okunnizekya badde nnwanye ennyo nnyo nga nze mmire kuba waŋŋambako nti yalibeera n'empisa kyenvudde nkwatirira ennaku ziwere ssatu wabula nswadde okukwana omusiru atalaba fyukya ye ng'amazima ŋŋaana atya sikiraba nga yamala kiraba abakiŋŋamba mbu batawanya nga nze nsuubira okuba nti nno bagaana ba ffala sinza omulenzi suba anyumira ebyambalo
swala asani maga kavuka nkizudde yakulimba gw'ogamba oli mujja wapapira ebintu by'omukwano twalizeeyo pozinga mugwagwa katono g'olagidde g'ekimama yandibadde muntu omutuufu asobola okufumbeekawo ndowooza wamaze omutattana n'emmeeme ebambi ng'alabika bivuddemu bintu bigwana mu mpola bakwana na mpisa naye sipiidi gy'olikeeyo yakiyaye weetereze mu mpisa mulage ki ky'oliko naye ateraddemu akuteeke mu ndowooza musabe ennamba y'essimu omubuuzengako omusonseko obugambo obukola omukwano teri mufumbo musiru gwe wisalirawo bw'oba okuza okuwasa n'owo n'emiyaayo towasiza mu machati bw'oba okyayagala amasanyu y'omwana w'abandi tomutwala sooka ntu katono nnyo kwekuza muli oleme kusuubwa muwala mmire ekinyola ekisooka muntu wampisa atalagikako mbantu nti nawasiza ono ye mukyala va ku bugunwa bw'ekkubo wasoosa ajja kula okwezimba kuva mu makeera gy'emirembe
bakwana na mpisa sirino bogo bw'oba omwagala musoseko obugambo mukola so n'ekiraa bibeeramu okulinda bw'oba omugambe muwakadde omuntu yeesiimire bakwana na mpisa sirino bogo bw'oba omwagala musoseko obugambo enkwana yakagwirawo ssebo ginyoma basi omukyala tozanye enkulakulana lweyongera bakwana na mpisa sirino bogo bw'oba omwagala musoseko obugambo mukola kiraa bibeeramu okulinda bw'oba omugambe muwakadde omuntu yeesiimire bakwana na mpisa sirino bogo bw'oba omwagala musoseko obugambo enkwana yakagwirawo ssebo ginyoma basi omukyala tozanye enkulakulana lweyongera
tyomuwala asaanidde abeewange emmaka yaabaffe ne waaba asaanidde nsookera kujjali bukwanza nsobole omuzuulira ddala ebyo byeragalaga ng'agamba mbu yafuna golodi maama wabula alabye nnyo kiri muttu kimanyibwa nnyini kyonze mmanyidde wanga we yatondwa nsooka nakuzuula yadde mulungi sikiganye kale yeerage n'abawala abangi kuno ogwenjagadde bwenfuna ye kati ki nze kyenjagadde kyenkola nejjo kumbaka nnakyekoze ye kati nfaaki muli alowooza bw'atanjagale nneetuge tyoba okukogga mbu sikyalya mmere nnemye bw'oba njagala njagala oba oganye ndeka ye mmoto yange so si kunsuubiza dda
kale nno weerage naye nkugamba nti amalala amangi ojja kufasebwa obuwulu bw'aba katembo oyo mukomye eno mbidongo naye okutengula munno si kya muzannyo ate nga kyemmanya era nti okwagala kubeerawo kyokka oli tomuvunaana bw'akugaana kyeyagalira essimanyiko nti okwagala mpaka nzeera engeri gy'okuttemu mmire nginyoma waliwo ensonga ezigu kusimisa zonye nyora muno na era na chisala onte kankolecho. Wero oze woko zensobi munange wene nyoma nyendi tumutu ala kapaka mbakate. Ginda yono mwe tonde roma nye kwa nambi haba mwe bafumia we musia wakugana.
Nenda simuvu manga komire okuja kona nyiga wenda labanga biwanfu ya. Echo nenchitegeza kukubate yanda vena kusatu. Neneta mwera nechikamba yonna vena yomba nga nabibuli lakwesie yemuvu menga ndabiti.
Omanyire byakagwira obanange none nakusatu neeta mwera nabyesamba
nenda kati nzizeyo kubategedde ekigenda mu maaso omusabe waakiri ku nnamba y'essimu.
Ekyogo kitegedde kitegeeza mbavubuka nsize ensigo wasawo ezimbe kyekibadde kinnuma Vincent Nassali Mmaaga ffe tubadde tulya mu ndago mu forendi z'otusangamu.
Bakwana na mpisa siri n'obbogo bobo mwagala musoseko obugambo mukola so n'ekirabibeera mu okulinda bobo mugambye muwakadde omuntu yeesiimire. Bakwana na mpisa siri n'obbogo bobo mwagala musoseko obugambo enkwana yakagwira osebo nyinyoma basi omukyala tozanye enkulakulana lweyongera. Bakwana na mpisa siri n'obbogo bobo mwagala musoseko obugambo mukola kirabibeera mu okulinda bobo mugambye muwakadde omuntu yeesiimire. Bakwana na mpisa siri n'obbogo bobo mwagala musoseko obugambo enkwana yakagwira osebo nyinyoma basi omukyala tozanye enkulaakulana.